doyru fi tagado fuf sato sawi chatele chatude wonko andani kawar mudun yuba oro jokole nyawdo gondo to lopital ponge ala buri hitani hande musawi oro nyaw mo hebi to kitatun
awe sangale mo
ala buri hitani mi do janno chagal ko dum tampini kam ko de jami nokku no dirte de kita dogotre en wobbe tombe bi warado bamako do neddo fu do jow an hani haybudi dum sanne
an eglise li mayere
doyru no mate to bibe leedi mali hewbe ka yoga be kay sawrano kambe koy mabbe doyru mabbe dan yimbe re cefibe to kay gaw yurusu
kan jela tu
misumi dojja min sawrata horam wakkatiji mi baman ledde balebe midi yewobbe a tawon so cella fu jahan bami rayni tan ledde de kany cewrata ko he mudun so neddan dojja nena han yaata dogotoro jaw ko ne mudun
parce wode kan no ko mak
yimbe le hobe na fanga chuudi dogotoro sisref sabi doyru e bi dogotoro yeya sedu horejo sudu dogotoro gaw sifaji oro nyaw o na burondiri
la tu sen symptome
do jugul an ray tawede dingil adama fu wakati jana way tayde yodo nyaw wakati yodo way tayde yodo wana nyaw ko buru hewde do jugol gol fu yo buce jomun nangata so do jugol yabbiki balde sappo fa yottiki balde sappo e joyi arwa wiide yodo nyaw non jomana han yaade yoto yaade non dum wordi ko buru hewde yimbe la nyawbe jottotobe le nokko fu atan do job an li hen don dum min yewata hitan
selon les periodes de l'année
kuteji doiru do tergal na kewi na nawi dun kambar dun no nyawbe be na nabe to no couplemologie yala dum yewte no han kodde sawrude dum docteur Salif kone yo dogotoro lolirdo pneumologue to ponge se fike do sababuji doiru
tous les patients qui nous
viennent en nyawbe so jottole nokko les thèmes drof fata chapande jatton fa yotto chapande jano yombe an dojja ko buri hode fu yo buce jomun dum nangata wakkatiji yo durma chatto ko kanyum welti to salato nyaw fu fota so dum nangi sukabe na yimbelbe dud mudde en goddi wakkati jati estomane way latal sababu mudum na yimbe jogibe ciukku kanya ko nande mudum so jomane yar gresi don way latar sababu mudum fa dum lato cancer ko nangata buce dum fa way wadudu doiru
entraîner une toux
e bi kanko pneumologue o sorugul doiru yata fe ciagal hunciangul hore sababuji mudum denno mo darda nyawbe ngotta fe sawrude ko munen sabi dum yata fe ciagal kuteji kedana fa ande docteur Salif kone
le traitement
sawrude doiru dum fu an habbi no nyaw jomu o warata so tama dum boyi fa dum nangi buce mudum min kata hokkude poddele tan so dum lati cancer dum lato nyaw chawrtedo so dum latiki nyaw do raneru ko noddete tuberculose dum sawrete le wattu juddo yimbe entretemps suko mudi an dojja baman siro tan kokka suko dum wana ko yida ko min kokkata jamanda hakkilaji lobbitan jomu yaha dogotoro fa fama ko lati sababu do yirundu
so bangal sukabe be docteur Sidi Mohamed Touré mo lopital kay micintini hono sakade nyaw o wulti yo haybe no haniri sukabe buru fuf heccube be fewde churki e cholla dabareji haddoji sawgul nyaw doyru